The music don't stop, gonna move to the groove. You can feel it in the air, a new era in the making. A new flavor, tunageuza sheria, serikali, mapinduzi, lengo kujenga ujuzi. Hii mziki inakuja na hisia, mimi nataka tu usikize na usink to the moment. Upate hii utamu kama bado tuko high. Kwa leo niko hapa, kesho siwezi jua. Mimi na push through, slow and steady. Wakitinga nitabisha, wakidinda nitapita. Nikipita watapata, mimi niko mbele kila word. Mimi utema ukisikiza inafunzo. Sikiza kwa undani, utapata mimi ni nani. Cause I'm always with you, even if I'm not around. For better or worse, mimi utreasure kila moment. Kama dhahabu nikikucheki utafeel. Pick it up, drop it low one time. Pick it up, drop it low one time. Pick it up, drop it low one time. Music is the vibe, that thing in your label. Pick it up, drop it low one time. Pick it up, drop it low one time. Pick it up, drop it low one time. For all time sex, music is the only remedy.
Mapenda kukisnack, kukiwitness, that's taki quench. Na blood utajipata umemezu kiwa dead, kited, hell ni sell. Soul zinauzwa hadi kiten instead. Cypher ni na kill ni tell, love ni strength. Chukua witness, sin city repent. Chambua kagua, fungua sumbua. Pesa maua, inavuta mapua. Teremshe inaua, fikiria zimbua. Nikivipi takua, tulia amua. Chukua hatua, itakuwa tatua. Ndiyo miki tusua, elimination likuwa. Bui bui itakusa blood. Ukilala kisha, itaburuka juu kama njiwa. Fuata nyayo, upate maziwa. Soma lebo Black B. Kill trigger mind.
Pick it up, drop it low one time. Pick it up, drop it low one time. Pick it up, drop it low one time. Music is the vibe, Black D in your label. Pick it up, drop it low one time. Pick it up, drop it low one time. Pick it up, drop it low one time. For all time sex, music is the only remedy.